the Angels Music.
Lwaki, lwaki fe mutuba, mutulemesa okubeera mu Uganda. Lwaki, mutufuula ng'abaana abato, tukubwa kibuko mu kibuga nga tetukola. Lwaki, mutulemesa Kampala, muli basiru Uganda mwagigula. Lwaki, mwagala okutuuza emabega, gye tava ate gye mwagala tuddeyo. Nabadde wakanga ndaba ku mawulire, nabadde ganaku ng'abantu bakaaba mbu tebalina mirimu ate nga basomi nnyo. Nabikooye n'ekyusa ka kicane, tukakubukedde sangako dukaduka ng'abantu bakuba kiboko neti ya gaasi. Ekyentiisa babadde baawano nga bonna boogera mu Luganda, nabadde nga nkyali awo ntudde, abatunze ng'ebweru basonze. Mulira bino sabota enjozi muli omwo mutudde, mufulume wabweru mukubwe kiboko, ffe tuli eri tukubwa kiboko, omuli eno bwe mutulaba ku TV. Mama wabula temuli bazibu, jajjamwe yatugamba muno balwana entalo. Kasiya kati naffe tulwana entalo, kale kati naffe katubajjewo. Bwe nakiwulira ne nziruka paka eri mu kyalo jjajja gy'akasiba, bwentyo ne mutabira asooka anyumize we byali mu nsiko. Nafunayo we nakomawombawo obubaka naye era bagamba wabula temujoga, funamagezi fe omusajja atufiire, tumukooye mubanga atujja enyo n'ekiyalo okutta atusse enyo. Kulira bino okukuba atukubye ennyo. Lwaki,
lwaki, lwaki fe mutuba, mutulemesa okubeera mu Uganda. Lwaki, mutufuula ng'abaana abato, tukubwa kiboko mu kibuga nga tetukola. Lwaki, mutulemesa Kampala, muli basiru Uganda mwagigula. Lwaki, mwagala okutuuza emabega, gye tava ate gye mwagala tuddeyo.
Nyize nyo kusinga wentandise, abantu muveeyo Uganda yaffe tugiyimuse. Tukoye okubwa nga kiyagaasi, kiboko n'ebyalo mulina amasasi. Tuzukube ku lwa Uganda yaffe tuggyeyo obubawo, obusungu tubulabise. Nkowola bale mu mawanga, mukomewo Uganda obusungu tubuyimuse. Sijja kukowanire singa mazise sitidde, kade busajja mbu tukusonze. Tukoye muzeeyi, tukoye mutuse, muzeeyi mutuse.
Lwaki, lwaki fe mutuba, mutulemesa okubeera mu Uganda. Lwaki, mutufuula ng'abaana abato, tukubwa kiboko mu kibuga nga tetukola. Lwaki, mutulemesa Kampala, muli basiru Uganda mwagigula. Lwaki, mwagala okutuuza emabega, gye tava ate gye mwagala tuddeyo.
Nimunyiivu basojja mube n'amagezi, mufuna tulini bituma banasi banyu, naye ate amasasi mugakuba banasi ba Uganda. Kiboko ne tuyagasi ebyo mubisobola, naye kuma munasi wa Uganda byabalina. Wenjagala obukumi temusobola kubumpe, webagamba okunkima ekyo mukisobola. Siganye, siganye kunkima, naye nkoze musango kye kubanga mulina engoma yamwe egamba mbu naye abange.
Lwaki, lwaki fe mutuba, mutulemesa okubeera mu Uganda. Lwaki, mutufuula ng'abaana abato, tukubwa kiboko mu kibuga nga tetukola. Lwaki, mutulemesa Kampala, muli basiru Uganda mwagigula. Lwaki, mwagala okutuuza emabega, gye tava ate gye mwagala tuddeyo.